ZWAP.com.
I'm Swag's boy. Sikio la kufa lisikia gidaa, shajikomba sana kaonekana chawa mimi. Naonyesha upendo, naonyesha dharau, shajishusha sana kaonekana jau. Nao siwezi mimi huyu huyu
mwazee,
mimi huyu huyu
mwazee mapenzi,
mimi huyu huyu
mwazee maisha, sitakonda bure na stress.
Mimi huyu huyu
mwazee,
mimi huyu huyu
mwazee mapenzi,
mimi huyu huyu
mwazee maisha,
sitakufa bure.
Bora nijitenge, bora nisake kuliko kulia kisa mtoto wa mtu. Bora nijitenge, bora nisake kuliko kuteseka kisa mtoto wa mtu.
Na shida moyoni kichaka unaficha vingi, sijui mwenzangu ananiwazia nini mie. Mana shida maumivu ya moyo yaponi kwa panado, bali faraja na nusina. Shida upendo uonekani, sijui mwenzenu kama napendo mie. Mana shida ufimbe wa moyo uponi kwa kuchua, bali faraja na misina. Oh oh, wanangu moyo
moyo,
chate sana moyo,
moyo mapenzi mimi,
oya maselo moyo
moyo,
washa mizo moyo,
jamani mie
na usiwezi. Mimi huyu huyu
mwazee,
mimi huyu huyu
mwazee mapenzi,
mimi huyu huyu
mwazee maisha, sitakonda bure na stress.
Mimi huyu huyu
mwazee,
mimi huyu huyu
mwazee mapenzi,
mimi huyu huyu
mwazee maisha,
sitakufa bure.
Bora nijitenge, bora nisake kuliko kulia kisa mtoto wa mtu. Bora nijitenge, bora nisake kuliko kuteseka kisa mtoto wa mtu.
Bora nijitenge, bora nisake. Wow. Oh, oh, DJ, you stole the tower. Yeah, DJ, you made it. We made it. I'm skill 7. Oh, yeah. So it's time to do why, why, why.
Sound.